Uganda tulimu kukawa Rwanda ne Burundi bali mu miranga Waluwe chinyiga Gaboni Chidaganya Senegal na Wakameluni Afrika elimu kukaba Tudagane chibabwe chajano muzungu Gateno lanji ya bulaka Yajinyi uo muzungu wa ya garaji masi Entalaze sesa tweta Tuluwana lwa kabila ngama na madini Muzungu na tuwaga mundu Esi za Afrika zili mukawate mama Afrika elimu obugagga Jeja n'okukoma okwagala abazungu Ata abali muffe bambi Tatwagala omuzungu ayagala okututa Afune wanyaga obugagga Ensi ya Afrika enyagibwa abazungu Yajja n'atuketta mama Timba kwata ntya n'akola pulani Sebo yateeka wa madini Agano ganjawuka abaana ba kitange Omukoto musiramu Kupatiri bonna n'abateeka wati Namanya ebintu mu kukyuka Tuliba n'empala na ngamba mu madini Kati nayima mu Bulaya N'agamba omukoto njagala okola oti Otte uli musiramu Njakuwa emmundu njaguma amasajja Era amagezi ga muzungu Kuyingira akabira n'atuyingiza enkwe Osoka okujja mu buyinza Naito Muganda na Mugamba wati Tabayo wakuita kono Gulagule mundu ujuge wa musajja Nono na njini buhiza Kamukuze mundu tuajiru wa setani Musoro kubagu wakawebwa Watuze wenseyo kutakuga mundu Nemweto kubagu mabuje Mulwani na kabila ngama na madini Sokulani ya muzungu Afirike kwe mwabantu yeti zeno Neno lanji ya kuraka Ayaga la chite yeti ze mugaga Ewa purani ya muzungu Muganda no mnyolo kutugo mkonyo Na ye tulibu ya Afirika Muzungu ne mkweze tulibida wafe Na batu geza kusitani Mawanga ga Afirika tuajiro wazungu oh. Kulikata buza buza fe Ensi za Afrika okulwana obubi ennyo Kapita atadde muga mundu Kawesa natukuza tuligenda waye Pointi nkugamba wenti Ayagala nseno tujja nakufa nnyo Kati atugema n'okuzaala Mujiyita mboza sala ku muwendo Bapasa nawo obutadda Njale sabana bawera mukaga Y'obulamu bw'omufirika Kufude kyeinyalu atwagala buzizi Olabe waba wakateeka Bafuna yatabula eddembe n'obuteefu Mwawala na gavumenti Egule mundu okuva mu bazungu Tunule erudda lw'e Burundi Batuusi n'abawutu bali ku kabyeri Beesala okuva ku mwana Batuuze b'ensi eyo bali ku misinde Owe ujumbole Burundi Musanga muzaire yekukumye yiri Kubuze kintu kyali kochi Akuddamu ewaffe nadduka biseeri Abantu bange baba baazi Nasigala omuti nnoonya wa kubeera Kitawasula mu mutyawo Empewo n'efuuwa azimbira omubiri gwe Muzungu abeeramu okujaganya Bw'alaba abakulu omuntu ow'ekika ekyo Bwe labayo we ndaze Sudani Olwana lwa ddiini kiva ku muzungu Abudde okusanga liita Mundu yevaayo bettira musungu Aligeria wabinyo Wafuuka lufula baana ba kitange Bwe batta bennyika mu mazzi N'obuuza Afrika ekintu kyeriko ki Jjukira e Rwanda yaliwo gwe kubira mbugu nyanja jago wanga chima nakati nkora ya mzungu awagaba utukuru anogu bienyo ngaba pokera gamundu baitira zairo kukuke gishenyi jukire mundu yeru wero mbata wanafu kubako mutenyo mkande wako wabu wazi kubira norubuto telese mudui Uwanga buli muru wero Uchirako usimbe wana wachitange Uwanga buli muru wero Uchirako usimbe chava kumuzugu oh.